Nipende sana minataka wale Warusema gongo taniacha wanune Tupendane yani mpaka wale Wanosubili tuwatane wachunde Acha wakai vikao wamalize waganga Yana washinda ya kwa waone kama waganga oh, oh. Hatulia tulani kwa unawaponza uganga